Mochi on the beats.
Every day I hope and pray Corona will go away. Every day I hope and pray Corona will go away.
Go, 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 go.
Eti, lini utatupa nafasi Corona yoyo punguza kasi. Sisi wanyonge twaishi kwa wasiwasi, wasiwasi moyo magoti twapiga basi.
Umetuzidi iyo spidi uliyokuja nayo so ya kawaida. Inatubidi tujitahidi kuwa wasafi tusije kupata shida. Mikusanyiko ya watu isepe, mikono kuwapa watu ikwepe. Bora ukiwapa haitusepe, usisogere aneka tutekea. Osha mikono mara kwa mara ili tuepuke ili janga. Uso wako kudaradara, epuka usijeleta danga.
Lini utatupa nafasi Corona yoyo, unguza kasi. Sisi wanyonge twaishi kwa wasiwasi, wasiwasi moyo magoti twapiga basi.
Sanitize, quarantine, isolate, stay at home. Stay safe, remember to pray hard. Keep your distance and always be careful. Together we can beat this virus.
Hakuna kama Mungu tumuombe ili janga atuondole. Virusi vya corona ni jina tu, lakini kuna jina lililo juu kwa majina yote.
There's a need to scale down on the things that we normally do on our day-to-day lives for the purposes of preventing corona coming into our midst.